balina ebigambo bingi olw'ebiseera bingi abatalina kye bakola bangi ali obulungi tebamulaba bulungi n'alina akalungi ke bazizika ebijinji ky'oba olaba nze sizanyisa kange kenninawo ke kange okukafuna akantu yanyanze kireka mbagambe obujja lubalumbe ababulina mbalumbye akayimba kano kababambe bababambe era kwata kwata omukwano nyweza 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 nange kwata kwata era kwata kwata omukwano nyweza 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 ne bw'olikolota tebalirekeraho bigambo bambika nkugambe obubaka bwange bukuyambe mande ku mande ow'ebigambo mwesambe tomuwaako nakadde obubonero obeera obusude oli mukyala mulungi ozadde abaana amakaago malungi ogazimbidde ebbanga balese ebigambo osembeza amagambo ozitudde ennyombo ozisibye mu luwombo zibunye kwata kwata era kwata kwata omukwano nyweza 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 naye kwata kwata era kwata kwata omukwano nyweza 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 ne bwe tuba tulya dansi ku kidongo okuŋŋanya ekyana nga kijjudde birungo batambudde ne bakyali nga badongo lobalaga ekyana ekijjudde birungo bakutabbira nti ky'olabye kifumo okifuddeko so bakubye kirimu nga bakapere ofuuse kisembo banyuse nakyo kyennyini ekifumo bakutabbira nti ky'olabye kifumo okifuddeko so bakubye kirimu nga bakapere ofuuse kisembo banyuse nakyo kyennyini ekifumo
oli mulungi nnyo osaana okwatira bambi tewali nsonga lwaki obeera obuzabuza obuzabuza
Legend B alongside Pierre Bebou. You better know it's a major starter. You cannot do nothing about it. Remember, Delight Studio forever. You better order what you got. Remember.